sana.
Yo, yo. Oh, I'm not gonna call. This is serious.
Wait.
You should come out, cause say, what a long pangali toke. I got my key, why I go hypote. Go, I do, I got how on gay. Ukipata, wana sema, una ringa. Ukifuria, we mjinga. Mezari wa kumpinga tapangalo baba. Ebwana fanya unachokipenda. Mradi masiku ya nakwenda. Mkono kinywani unakwenda. Shukuru Mungu baba. Aleluya. 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 Hosana. Gara osta day. Hakikisha kazi wichezei. Mana bosi hakosei. Punguza uongo. Ukiweza punguza na hongo. Sendekeze migongo. Zambi kwa Mungu baba. Ebwana fanya unachokipenda. Mradi masiku ya nakwenda. Mkono kinywani unakwenda. Shukuru Mungu baba.